talk to record it. Young little panda. Represent general in my flavor. What's your motto, baby?
Nini kutamini, kama ndugu wa mafoni. Mbe mwenzangu jini, mabaya ndo ya kuboni. Tena ndu makuili, karibu la kwanza na la pili. Pale kwangu kazini, taleta vako vitenda wili. Pale ndipo gundua, nguo zangu za nyumba. Ile nilichokupa.
One Touch Records.